kuti umhlabune manga zawangithi mele ngiphande nginakekela umndeni ngiyibuza kanti malunjani umngani kabani ngizokhala kubani mina ngenze njani mali kantunjani umngani kabani ngizokhala kubani mina ngenze njani
buke kuseni mina ngazi ukuthi ngenzeni mele ngiyophefoma ngazi ukuthi ngigqokeni bathi impilo inzima ngazi mdali ngenzeni bathi impilo yami iyophelela ekhoneni okhombela kwesabo sebendlela emoneni bathi kusasa lami liyophelela emoyeni angisakwazi ukwenza kahle nasesikoleni ngibonga ugogo wami wathi ngihlala ethembeni buke kuseni mina ngazi ukuthi ngenzeni mele ngiyophefoma ngazi ukuthi ngigqokeni bathi impilo inzima ngazi mdali ngenzeni bathi impilo yami iyophelela ekhoneni okhombela kwesabo sebendlela emoneni bathi kusasa lami liyophelela emoyeni angisakwazi ukwenza kahle nasesikoleni ngibonga ugogo wami wathi ngihlala ethembeni ngibonga umama wami wathi ngihlala ethembeni hayi ngihlala ethembeni ngihlala ethembeni ngihlala ethembeni hayi ngihlala ethembeni
Baleka, baleka, baleka Aphuthuma, gijima, baleka Mahetha nesidina, zokubamba, zohlanya, zohlanya Ngithi intwana, baleka Abaleka, baleka, baleka Aphuthuma, gijima, baleka Mahetha nesidina, zokubamba, zohlanya, zohlanya, zohlanya Ngithi intwana, baleka, baleka
Washo, 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 washo.